abagenda kwesimba okuba president. Commissioner Tado enaku nga 2 enaku 3 omwezi ogwo 11 November ngo enaku lwabo nabagenda kwesimba okuba candidate bayina kwesimba. Waliwo omu yamaze otutegeeza nti ye ayagala kujja kwewandisa ku lunaku weruti ate saawoze. Era tukubiriza abo nabagenda kwesimba o nabo batutegeeze programu zaabwe nge lunaku kiri baagala kwewandisa sobole obategekera bulungi. Naye for presidential candidates zibadde zibeere enambole naye nga bumanyi nambole kati byafuuka dwaliro lya abalwadde COVID-19 kwe kusalawo ngu tujja kweyambisa Kololo Independence Ground kuva ssaawa 4 zaaka kumakya paka ssaawa 10 zaakawunge. Abakyala be batusinga obungi mu balongi abakyala be bangi bali bukadde 9,289,960 ate abaami abali mu lukalala lw'abalonzi bali bukadde 8,439,564.